Umwaka ushize nibwo Sena y'u Rwanda yashyizeho komisiyo idasanzwe hagamijwe kureba ibibazo bigaragazwa n'abaturage batujwe mu midugudu y'icyitegererezo n'indi midugudu yari isanzweho. Kuri uyu wa kabiri nibwo iyi komisiyo yagejeje ku nteko rusange ya Sena raporo yayo yuko basanze abaturage batujwe muri iyi midugudu babayeho. Senateri Mureshyankwano Marie Rose ukuriye iyi komisiyo yagaragaje ko nubwo hari abaturage bishimiye cyane gutuzwa mu midugudu, hakigaragara ibibazo by'ingutu hari n'ibishingiye mu buryo abaturage bahawe amazu meza ariko ntibahabwe amasomo y'ibanze y'uburyo umuntu ayabamo n'uburyo akorerwa isuku. Senateri Mureshyankwano Marie Rose avuga ibibazo basanze muri iyi midugudu.
Haracyari abaturage barwaye amavunja n'inda, abana n'abantu bakuru. Hagaragaye abana n'abantu bakuru bafite umwanda ukabije ku mubiri no ku myambaro. Ikindi hari abaturage bakirara mu nzu imwe n'amatungo. Ariko ikindi twabonye ni uko twasanze hari mu midugudu imwe hari abana batiga bataye ishuri. Ikindi ahenshi twasanze nta marerero ahari. Hari ibibazo biremana n'amasambu yo guhinga, hari ibibazo biri mu bworozi, hari ibibazo biri mu makoperative, hari ibibazo by'ibicanwa, ikibazo cy'ibicanwa kirakomeye, hari ibyangombwa by'ubutaka, hari n'uruhare rw'abaturwe mu midugudu cyangwa se abaturwe mu midugudu badashaka kugira uruhare mu kubungabunga ibyahawe cyangwa se kwiteza imbere.
Mu bindi aba basenateri bagize iyi komisiyo bagaragaje ni uburyo hari abaturage bahawe amazu ariko bagatuzwa kure y'amasambu yabo, ibi bikagira ingaruka ku mibereho y'abaturage ari naho bahera bagaragaza ko bashonje.
Nta munsi y'urugo dufite, nta haruguru y'urugo dufite, nta kintu kindi twashoboye gushora ngo tugire gutya tubashe gukora tubashe gutunga ubujya miryango.
Twarahaje n'imiryango dufite abana biga hasi koko nibyo. Abo kubona icyo tubagaburira biratugora.
N'aya maprofo ajyamo amazi.
Ibyo kurya, imyanda y'umuntu, byose biba bivanze, wabonye ko bimeze nk'ibintu bimanukana n'ibintu by'inyo byabuze.
Amazi tugira, amazi dufite angaha, amazi tugiye kuva mahe. Isiriya ngo bita muri
inkoko twarazihawe ariko ntacyo zatumariye.
Abasenateri ariko banagaragaje ko hari bamwe mu baturage bagize ubushake bwo gufata neza amazu yabo, abandi bakayareka agasenyuka bayareba. Abasenateri bagasaba abaturage gufata neza ibyo bahawe badategereje inkunga za leta buri gihe.
Ariko n'abaturwe mu midugudu ntabwo bakwiye kugera mu midugudu ngo bicare barambye ngo leta papa leta mama ngo izabaha byose. Abadashoboye gukora icyo twabonye napo abadafite ubushobozi b'abandi b'abasaza n'abakecuru n'abafite ubumuga bo mu cyiciro cya mbere abo bahabwa inkunga y'ingoboka. Ari ugasanga kubera ko yagejejwe muri mudugudu mwiza wa Karama, ari ugasanga kuba ari hariya kubera tuje mudugudu akumva ko bimuha faveri yo kuza kugira ngo bamutunge kandi afite amaboko yo gukora.
Bamwe mu basenateri basabye leta kujya ibanza gukora igenamigambi mbere yo gutuza abaturage, kuko usanga harashyizwe imidugudu ariko bakayishyira kure y'amasambu yabo. Hanasabwa ko hanarebwa uburyo abaturage bagenda bubakirwa amazu meza agezweho, bakwiye kubanza kwegerwa n'abayobozi babegereye kubasobanura ko abantu baba muri ayo mazu kandi ntiyangirike. Uyu mwanzuro ugendanye n'uko hari abaturage bahawe amazu ugasanga bayatekeramo, abandi bagashyiramo ibikoresho bidakwiye mu bwiherero bigateza isenyuka ryihuse ry'aya mazu. Komisiyo ya Sena ariko ikaba isanga imidugudu irimo iyubatswe kera ikwiye kubanza gusanwa ngo itazagwira abaturage. Kugeza ubu imidugudu 9 niyo imaze kubakwa hirya no hino mu gihugu ifatwa nk'icyitegererezo, ikaba yubakwa ifite ibyangombwa byose bigenewe inzu zigezweho muri iki gihe, ariko rimwe na rimwe ugasanga abaturage bazifatire uko babonye. Iyi komisiyo ya Sena ikaba yashoje isaba inteko rusange y'abasenateri kwemeza gahunda yo gutumiza uhagarariye guverinoma agasobanura ibibazo byose bigaragara mu miturire yo mu midugudu igenda igaragara hirya no hino. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.